kuitariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2015 Sentare Nkuru mu Rwanda yahanishije umucuraranzi rurangiranwa Kizito Mihigo igihano cyo gupfungwa imyaka 10 inyuma yaho yagiwe ivyaha birimwo gutegura umugambi w'ubwicanyi mumenyesha makuru Kasinya Ntamuhanga bagirizwa hamwe yahanishijwe gupfungwa imyaka 25 Ntamuhanga yayobora Radio Amazing Grace ubuntu butangaje wundi bari kumwe muri urugo rubanza Jean Paul Dukunzumuremyi yahanishijwe gupfungwa imyaka 30 Ntamuhanga yatorotse ibohero rya Mpanga mu karere ka Nyanza mu ntara yo mu manuko b'u Rwanda mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye yaganiye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Niko uriho uridegembya
Ndiho rwose ndidegembya maze ngirengwa meza giye kuba miyarane nsohotse muri gereza ndetse mbasha no gusohoka mu gihugu ubu rwose urumva ko mbese ndiho ndavuga ndikomeye ndimo ndidegembya nshima Imana cyane nzamura amaboko hejuru
ariko rero ubwo waratorotse urashakishwa
kereka utazi ukuri niwe wakirwa nshakisha ibyo gutoroka byo njyewe nta cyaha na kimwe cyera cyangwa cyirabura nishinja kuko nababashije gukurikirana urubanza rwanjye mbese batabogamye babasha kumva ko ibintu naziraga nanjye nkomeje kwicara muri gereza mu gihe cyose gifite umwuka nanjye byaba ari ukwifunga kuko nta cyaha na kimwe nakoze njyewe numva cyankatira imyaka nk'ine nakatiwe
wari wakatiwe 25
imyaka 25 hejuru y'ibintu biremekanyije ndetse njyewe nkubwira ukuri icyo twazize na mugenzi wanjye hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri radiyo yacu Kizito na Gerard Niyomugabo banyuze ibindi biganiro kuri televiziyo mfite umwanya wenda nakubwira zimwe mu ngingo zikomakomeye bagiye bavugaho noneho Kizito akubitiyeho n'iriya ndirimbo biba birasanda noneho biba biribwa nko gukora ubwonko
indirimbo uvuga n'iriya ivuga
igisobanuro cy'urupfu hari hashize n'iminsi mike cyane mu kiganiro aho bavuze ku bijyanye n'icyunamo n'uburyo ki abantu bakwiye kunama n'uburyo ki bafataho jenoside ngira ngo ibyo ngibyo nibyo bintu cyane byazambije ibintu noneho bashaka uburyo ki bakonekitinga cyangwa se babifatanya ngo twavuganye ngo n'abantu bo muri RNC ubwo abakarabazi nta bimenyetso byari bihari mu by'ukuri ho nkanjye kubindeba narabajije se igihe ikintu nakoze ni ikihe ikimenyetso ni ikihe na n'ubu buriya bushinja cyangwa ubajije nta kimenyetso na kimwe bafite usibye kuba waburana na hariya uburanira mu Rwanda ariko njyewe ndamutse mfite ngo nzi neza ngo hari umucamanza na mucamanza ni ukuri koza ahubwo bampindikiza akababaro amafaranga ntakikorera ubu rero kumfa tukanshyira muri gereza imyaka 25 nkakumva kwicara kuko nabonaga no mu bujure ntacyo bishobora guhinduraho ubwo rero nabashije gukora iyo bwabaga mbasha kubaca muri nkumye yaba ari gereza yaba ari abarinda abacunga gereza ndetse n'abacunga igihugu cyose bose nabaciyeho
ubu ngubu rero aho uri ufite ibyangombwa
igihugu ndimo nasabye ubuhungiro nk'abandi bose barabumpaye bampeza ibyangombwa n'abandi bantu b'impunzi baba bafite abari bo bose ubu rero rwose ndagenda byidegenda icyangombwa nkifiteho ari uko mu Rwanda rwavuga ngo kiri ku ikofi ngo nanjye kiri ku ikofi
Ntamuhanga Kasiyani ndagushimiye
murakoze cyane rwose Bwana Thomas Kamirindi
arakoze kubera umutekano wiwe vyabaye ngombwa kw'ijwi rya Amerika ridatangaza aho umumenyesha makuru Cassien Ntamuhanga aherereye